nangira bwafu kankole
Joseph n'ensimbi
olabule
tonangira bwafu kankole
Joseph n'ensimbi
olabule
tonangira bwafu kankole
Joseph n'ensimbi
olabule
tonangira bwafu kankole
Joseph n'ensimbi
olabule
abaganga banji ngabafu kabavu
nababu banji ngabafu sebagaga tebachabala siringisi awalazi tola soka naba imbi banje yo basoka mubwavu baina kunsimbi bafuka bagaga
tonangira bwafu kankole
Joseph n'ensimbi
obavule
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 Museveni yali mwavu kati akulembera gwanga yafuna kunsimbi yafuka mugaga Bobi Wine mugaga yasokera mu bwavu mukete Eddie Kenzo mugaga
yasokera mu bwavu
yafuna kunsimbi kati awalazi dola zoka
tonangira bwafu kankole
Joseph n'ensimbi
obavule
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 Koleo Joseph n'ensimbi nawaleyo fuko koleo Joseph n'ensimbi
bola mwimu
abaganga banji ngabafu kabavu
nababu banji ngabafu sebagaga
Museveni yali mwavu tyakulembera gwanga yafuna kunsimbi yafuka mugaga
Bobi Wine mugaga
yasokera mu bwavu mukete Tonyoma mwalimo